heɗo toɓe studio tamani ɗo tawi ɗon limali fou e mangal muɗum on bisimilla heɗade kabaruji ɗi kertanaɗi sukaɓe cohloɓe ɗi mi Ousmane Ñaly Boulou woni noon ɗo min tawɗa ɗo e Oumar Waygalo Boro
mbiɗa selli baso fo waɗa Ñaly Boulou
ala gonɗe hannde nde wondi ko joguinɗa toon sukaɓe
sembe kabaruji ɗi anni waydindenako ko woni le leydi meɗen dille wuddu leydi ndi se jaari toon nokku noddirte ɗo yooro sukaɓe hoɓe kolliti wiide toon golleji muɗum gonti e daraɗi ɗo boma ko ɗo du wattu joni ɗum darfa ɗum yalta e juuɗe ko nayiri bangal tarikiji le leydi meɗen ndi wattu joni e jaran fa nokku noddirteɗo kanga ba kalin haala maayo mabɓe goɓe noddirto nugu garen timminiren birki sembe calɗi
Baru asawere Kenyan colonel Maliki Diaw ardinama conseil national de transition
non wori ko yaati yimbele temedro sappo en jetton gonno ton temedro sappo gobe ngotinimo holli tan wed jaddon kanyen goni ko gotaki le henna
waygalo wayde de jande kan heddi fa handen le wuddu leydi meden dide
a wo fo fe wattu jone en jaram fa nokku noddirte do yoru sukabe wonbe tonbe kolliti wiide dum torri ko nayiri bangal jagoju muden sanne do bama ko do wattu jone do dara fa dum yalta e juude Ñaly Boulou fa keben famtar kedden Mamadou Sama Seku
caɗɗele ene woodi min mbawa fe gollude ɗum woni ko holti sukaɓe commerçant en to wiwaru tun e wimaɓe ɗum ɗo na tiiɗi sanne eɓe darda lamkoɓe darade e darɗe mabɓe
l'insécurité
woydi ndenago na mate sanne e ley keɓal sukaɓe ne jogui caɗele saabi jon e kaɓorɗe ne haɗa min hinnade golleji amen ene woodi bandiji ɗum teta o min kala komin jogui ne darda lamkoɓe fende min dabare
sans sortir
nono ka noon dun bamako ɗo e leyɗiɗo wattuji ɗi samgol jon e kaɓorɗe guykaji e war huroji latigui tawalngal bamako
ɗum metti sanne ñande foof yo heppugoji e guykaji jon en kaɓorɗe so gonga haale ɓene hasidini heƴaɓe laamu ga en
fadde nden jamare nde yettiraka fe domude dabareji to e banggal muɗum
min ka baru aɗa andi ko mbiyata joni suttinga photo ko hoore sanga joni ɗon
mbiɗa andini ɗum sanne Ñaly Boulou
wonko mbawɗa sifanade hen seeɗa
mi sifoto toon fa heewa ɗum woni sa gabbiddo beme ande ɗe sukaɓe rewɓe kañi e worɓe wakkati fa tamaɓe ɓama photo ngaji mabɓe kesi kañi e kiɗi ɗum ɓe kollidirta toon wakkati so ɓami fa ɗum woni koɓe noddirta anniversaire ngaji mabɓe ɗi yettiki na kurtugol mabɓe ɗi jottiki duɓe ɓaman toon photo ngaji kesi kañi kiɗɗe ɓe kollita ɗum hoɗum fo waɗi soɓe ɓama ɗiɗo photo ngaji fa keɓen famtade gara keɗɗen Mamadou Sama Seku
nokkuɗo huɗo heewi e muɗum madun studio photo ko wiyete shooting photo yirwi sanne banggal sukaɓeɓe ɓuuri foof surbaɓe ɓe so yerbere yitima wuuri balɗe yogaji fadde kurtugoji surbaɓe kurtugoji madun fay lamburu e wi yimɓele yogaɓe sababuji ndeɗo hunde nakewi
hitani mo gammi shooting am batte yambere yitimawuri am yimɓele hewɓe fayɓe min anda takki photoji am do ɓembe mabɓe on ɗiɗo photoji ɗi no hani jaati marede batte ko warata ko
Mahamadou Mari Diarra na gollali nokku nate kañe humpitali e wimako ko sukaɓe na jiɗi sanne ko wiyete shooting photo ko na moƴƴani sanne sukaɓe ɓe golle muɗum na fawi do oɗo kabaru o
ɗum ɗo lati sababu sukaɓe na heeɓa golle saabi wakkati joni o heɓugol golle jongo ONG e golliɗe mawɗe ɗe wona fe hunde yafude ndennon so hon ɗum e bandu na heeɓe na samti sanne
e wimako ko heewi na caggal ko wiyete shooting ko ndenno mo darda client ɓe huncande hoore oɗo golle banggal cogguji ɗiɓe hultete saabi ɗum wona fe golle yimɓele ɓe andana golle o
ana woodi yimɓele anduɓe sanne nafaka oɗo golle o ndenno mo dara yimɓele ɓe waɗa suuɓi oɗo golle o saabi ɗum wona fe hunde yafude
fadde nden kay sukaɓe hewɓe na felliti hinnade oɗo kabaru shooting
baru kabaru tariki en jaran kanga ba ɓe kolliti wiide wonton gorolngol ɓe noddirta rivière sacré nuggu
fa keɓen famtanno ɗum worri toon keɗɗen kanko noddirteɗo kaba saha berte o yo andanɗo kabaru tariki le ngallure nde
dansugo
en e camara en jeyi lugu kamɓe joɗini nokku o fa ɗon gonɗen hannde ɗo wattu awgal ɗo enne yambere mawde yambereji fina tawa kewɗin eɗete fadde ñande awgal ngal nden ɗo nokku mawɗo wonno wonande masari en ɓe subajo ɓe sakoto noon masari en ɓe yalla liɗɗi kewɗi ne heeɓe wattu awgal ngal
en jara joni yewtere meɗen minimag ley duuɓi caggitiɗi ɗi baro holitama wiyede le dewle sukaɓe tiɗallaji kewɗi ana keeɓe hen piiɗe war horeji e wartugoji fa yurtude ceerngoji fo ana gaɗa
noon yoga e taggitittoɓe kay kolitiri wiide ɓe mbi ko laati sababu muɗum a tawa wakkati sukaɓeɓe ɓe pamrata e haalaji wakkati do a tawan ɓe jewtiditta fa yetto e woɓɓe mabɓe du ko kewi fijirdeji ko le immadaraji balɗe sappo e jeegom ɗi studio tamani wonde wadde ɗi yewtere meɗen minimag wara yo wadde do hen fa keeɓen famtata keɗɗen Mamadou Sama Seku
duko piiɗe sato ɗi sakitirto kasara latigi tawangal bamondirbe dawgal fay boyali be e wi sukabe hewbe yu batte lutugol seraji dawgal madun hurtade ni ene tawe ladnak fi le hakillo on do e bandun en woni sababuji troji chatudi bamondirbe
tan batte e habbi dawgal mabbe dow jote bamondirbe hobbe yu gabi sarabe mabbe wajimbini de ondira na wori dun rewbe e do kulul ko yete be boybe be mako ko jistira natude dawgal fay so welabe
e wi sosologue en kabaru sarabe be kanye jiirabe rafi landinade no fewiri lutondiral finatawaji kutungoji di jawdi kewdi nate mudun dum fufuna jeyda e sabuji toraji e kanye dun raf kawral e le dawgal no holitiri kanko docteur mohammed ibrahim yatra
beaucoup de jeunes sukabe hobbe wontu ana bomondira battetan min bien gilli tawa dun ne wala fi dum fufani kabaru dawgal goro fu nafaka mudun na wodi dun no dawgal do jote
bangal dabareji oro kabaru o docteur yatra holitibide an hani jawtan kabaru nedda ku meden bo darra dun no dina ko be yu darade e darde mabbe yalla jamna hewte e le galleji amen
den e le tawangal meden surbaabe e jokolbe landinte non to fun fodde nyande kutumuji mabbe faminte do kabaru dawgal holitete wala fi fijo amugul adi akul bondirbe
de jere hakunde yimbe le na bili sanne e dejjara le galleji dum woni ko holliti dunkembe be darra sukabe be yu tinno landinade no fewri fodde mabbe nadde e kabaru dawgal
jaran joni yewtere meda rawcalde Abdourahmane Djitey o senyini dubi e fetere le club e nodirta Hartberg première division leydi Autriche
o do sukandima do nokko nodirta tumbuto dubi mo kan mbare e dubi sappo e jenay o mo fiyanno le gubalgal nodirta AS performance nokko nodirta Kabala tagal mudum do yehino nokko nodirta avenir club to tumbuto to kani e joliba asi bamako do
se nje tagal leydi meden di nyaloma goto keddini do Ligue des Champions e phase de poule club ngaji jenay yabbi yade 8e de finale.
Tiagal Bayern Munich, Juventus, Manchester City, FC Sevilla, Barcelona, Chelsea, Watu Jono Holitawe do Gube Tati Kassan Jabbi Yade do won to noddir a 8e de finale to nyali buli do won gubal gal noddir FC Porto, Liverpool, Kanye e Dortmund to.
Holitindir wiide baro club ngaji yogaji kay ana jogi titalaji hono Real de Madrid kanyum hawano mo nyande Shakhtar Donetsk kay dun 2-0 e Atletico Madrid won e jogi titalaji di PSG fayotade Inter de Milan e le yontere warore de Milan Kassan fiide ana wilide
non wuri a wofo e fi RB Leipzig waran silmina Manchester United ganyudo hakkunde mabbe fu yahan 8e de finale Ajax e Atlanta do wajibi sina gota ha hakkunde mabbe so jabbo
baro e kabaruji de mille accirande ni handen
non bireten nyali buli wakkati fu e mbiyan tan so baggo weli do yoni bilede do wakkati ten kiggide hande do kabaruji di numero meden viamo o mon 37 321 fande fadi be jafi e nokko yotere meden tous on grande na wara